toa dando mwana tope
bogo sukari na kipa kitu. Ustake ustake mtoto wa dandu jina kubwa najulikana kama Nyerere milele na milele ulimwenguni kote. Nikifa leo ama kesho ni wengi watalia kusikitika mtoto kachotoka. Jina litabaki tena kwa haki kwenye makumbusho na vitabu vya kumbukumbu. Maswali mengi bila kupata majibu, walinisema sana bila aibu. Kweli si uongo kubeba jina mtoto wa dandu si kazi ndogo. Mwana tope
asira za nini we bwana, wataka kuniwa wabore bwana, yule si wako nami si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa.
With the melody, you wanna kiss me? Run, come follow me. I'll be right here in Africa, yeah, Mandela, Monica and Angela, cut me on my cellar. Don't even wonder how will I be. Girls, they choose me, claim that I'm a cutie. The end of 90s into the millennium. Toto wa dandu, I'm still rocking the tops. Yeah, yeah, me, na mimi, ni, yeah, yeah. Wenye kusema, watasema.
Toto wa dandu, siku hizi uko wapi?
Niko Arusha na Fadhili Matambi.
Asira za nini we bwana, wataka kuniua bure bwana, yule si wako nami si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa.
Studio.